Yeah. waka baba okuva waka munimiro mpazine lwe tugenza okusoma baba sinza kwechenjegula nenjagala baloyomba mbi ate naye tayinza kuswala nangamba byamukwana atya nnyo era ekizirusiza ngaoyomba nditenyere eddoboozi ekambwe nange ne nkulinda okukka kunnyonnyola ekituufu ekiriwo baba ndeko omusango sirina ne mulamu muveeko olimba
lowooza kaakati ogazudde amazima nze siri musajja mpaawo n'okunsibako omuto owonyeezeza lowooza n'embutuuko nyooma kale wabeerawo olw'abantu owe mula muganda wo mbwanjagala singa katero osusa ekyalo aakendeeza mukyalo okupapa wamma mulamu kwata engoye zo olwojje muganda wo ng'ogolola ennalabya abakyala ababuba naye ono omwana wa kitaawo aliwala
sewali osonyiwe nayinza okupapa nga tetonenya lwansonga mbadde manyi kimwadde ekyama omuntu gwotatera kwesembereza bwembasanze nefa omwoyo nsonyiwa akasanya obye buyombi naawe omanyi busungu ajja bubi bwengasse nessana mu nnimiro ne mbula mu bbula ekyakasiba naye mwami wabaawo nsonga singa katinda bwami akookya naye nga bwayerudde amazima omwetondera muwadde engatto naawe saba okuwadde omunyonyi tubike ku busungu obwise
omuntu alaba ensobi ye muleka kubanga abaasudda muzima naye toddangamu mukyalo okupapa ebintu omalanga kwegendeenya olabudde embuto wali wali yali bumujulizi ngozeemu mulamu ngeri kyalo ekisobye